Ndakumva neza Bwana Joseph. Banyumva nawe?
Ndakumva neza Jonathan.
Okay. Mbanje kushimira abakunzi bacu cyangwa se abakurikira radio ihuriro, ngashimira abanyarwanda bose muri rusange, abo dusangiye uru rugamba ndetse n'abo tutarusangiye, kandi nkaba mbashimira ubwihangane n'ibibazo byinshi by'urudaca bahura nabyo. Nkaba rero mbifuriza amahoro n'imigisha y'Imana kugira ngo iki kiganiro tugiye kwinjiramo kidufashe gusobanukirwa n'ukuri ndetse duhane ibitekerezo, kuko inzira yo gukoresha ukuri izatubyarira ubwiyunge burambye, ariyo nzira yonyine ihari nk'uko tumaze igihe tubyigisha. Nkaba rero mbaramukije, mbifuriza amahoro y'Imana, kandi mbaha ikaze nanjye muri iki kiganiro ngo muze turusheho kungurana ibitekerezo. Basubiramo ijambo Bwana Yozefu.
Urakoze cyane Jonathan. Ibintu twateguye uno munsi ni ibintu bijyanye n'ibyo tumaze iminsi tuvuga, n'ibimaze iminsi bivugwa. Yego, twagiye tutanga ibiganiro binyuranye ku ihuriro rishya ku New RNC. Iki cyitegerezo cyacu nk'uko twagiye tubigezwaho n'umuhuzabikorwa mukuru wacu Dr. Theogene Rudasingwa, tuganya ku bintu binyuranye harimo urubuga ku bibazo by'impunzi n'uburenganzira bwa kiremwamuntu, kuko twagiye tubigezwaho na Maître Joseph Cikurumana Mayi, akaba umuhuzabikorwa w'intara y'Ububiligi. Tuza Jonathan Musonera, wowe nanjye kufatanya ikiganiro kufatanye cyane cyane nk'iki ngiki cyerekeranye cy'utuntu tundi, ariko n'ikiganiro cyawe wihariye, yego njya ngufashamo cyerekeranye n'amateka. Nanjye nza gutanga ibiganiro ku byerekeye ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage n'ibindi n'ibindi. Gusa rero ntabwo buri gihe, ntabwo mu biganiro cyane cyane ku tuntu tundi cyangwa se ku mateka, twagiye twibagirwa amateka yacu birumvikana, utuntu tundi muri rusange. Ariko n'ibibazo abanyarwanda benshi bakomeje kwibaza ku cyatumye mu ihuriro nyarwanda RNC habamo gucikamo kabiri, habone nubwo bagenzi bacu nyine bakira n'imvugo bavuga ngo ntahabwo habayemo gucikamo kabiri, ngo hagiye ngo abantu batatu gusa. Sinzi uko babara ubanza, bakora nk'abafite ingorane zo kora ngo hagiye abantu batatu gusa, sinzi uko babara. Bakagenda bavuga n'ibyindi, ukuntu abantu batinya amatora, ukuntu abantu bashatse kugundira n'ibindi n'ibindi. Hari mugenzi wacu rero wo kuri Radio Itahuka, Serge Ndayizeye, umaze igihe mu Bubiligi, nawe akora uko ashoboye kose nyine ngo yumvikanishe ibyo bintu bidafite aho bihuriye n'ibyatumye mu ihuriro habamo ibice bibiri bidafite n'agataho bihuriye, ari nako agenda ahamagara bamwe mu bahoze ari abakadire mu bakadire b'ihuriro nyarwanda rya kera, ari nako abashishikariza kuvuga ibintu bidatunganye ku mateka ya RNC mu Bubiligi, ibintu mu by'ukuri bidafite aho bihuriye nk'uko yabigenjeje ubundi ku wa gatandatu. Bakavuga ngo navuga amateka y'ihuriro n'igitumye nyine habaho mu bibazo, bakavuga ibintu bidafite mutwe n'amaguru, babitewe bamwe kuwenda ku bushake abandi kutabimenya se. Ibyo bikaba bisaba ko twagira wenda icyo tuza kwivugaho ku uyu munsi, ndumva atari na ngombwa cyane kuko ibyo bavuze nta no kubitindaho. Ariko rero ejo ku cyumweru Serije noneho yahamagaye Kayumba Nyamwasa. Kayumba Nyamwasa araza atanga ikiganiro kirekire. kandi nibyo twari twarasabye umuhuzabikorwa mukuru Theogene Rudasingwa. Yari navugiye kuri radio BBC mu kiganiro Imvo n'Imvano, agira ati Kayumba Nyamwasa yari akwiye kuza tukivuganira, tukabwira abanyarwanda ibibazo biri mu ihuriro, aho gutuma Condo ngo aze kuvuga ibintu mu by'ukuri bigaragara ko byinshi atanabizi. Ibyo bavuzeho amagambo menshi ngo hakoresha amagambo ngo acyaye ngo yabateruzi ibindi, ijambo ryagarutse cyane mu kanwa ka mugenzi wacu Kayumba Nyamwasa. Bateruzi ibindi sinabibaze ncuza byavuze, ariko nibi munsi ye cyane eshatu cyangwa zinarenga. Mu yandi magambo rero, Kayumba Nyamwasa yahagaritse ikinamico rya ba Condo n'abandi bayobozi bari bamaze iminsi bavuga ibintu bitari n'ukuri, ariko byose bigaragara ko bagerageza gukingira ikibaba nyirabayazana yo Kayumba Nyamwasa. None rero arashyize araje Kayumba Nyamwasa gusobanura impamvu twitandukanyije. Aje arabisobanuye, nibyo tugiye kugerageza kureba gusesengura, kuko yadushyize mu ijwi, yabashyize mu ijwi Musonera na Theogene Rudasingwa, ariko nanjye yanshyize mu ijwi ngo muri abo batatu gusa, ngo turi batatu gusa. Haragira nyine mu iriburiro ry'ikiganiro cye mugenzi wacu Serge aratangira nyine akora introduction iriburiro, atangira ati Banyarwanda, Banyarwanda kazi nk'uko nabararitse kuri iki cyumweru, uyu munsi rero akaba umutumirwa nta wundi ari General Kayumba Nyamwasa. Tukaba tugiye kuganira bimwe muri politiki y'ihuriro nyarwanda, usibye ko General Kayumba Nyamwasa araza twunganira, kuko politiki y'ihuriro nyarwanda ubundi ikorerwa muri komite executive ndetse na biro politiki. Nkaba ntangira nshimira rero abayobozi bo mu ihuriro nyarwanda, cyane cyane komite executive yakoze akazi keza cyane nyuma y'iminsi irenga 24 yasobanuriye abayoboke b'ihuriro nyarwanda, cyane cyane umwuka umaze iminsi irenga 24 uvugwa mu ihuriro nyarwanda. Ntacyo General Kayumba ari bubabwire gitandukanye n'ibyo komite executive yabatangarije, aho murumva ko azi n'ibyo Kayumba Nyamwasa yavuze. Ntacyo General Kayumba ari butatangarize gitandukanye n'iryo komite executive yabatangarije, cyangwa se ibindi bishya kuruta ibyo tuvuga kuri radiyitahuka mu biganiro byacu bya buri munsi. Ndagira ngo ntangire rwose mbabwira ko ibyo turi buvuge ntawe bitandukanira n'ibyo abayobozi b'ihuriro nyarwanda bamaze iminsi bavuga muri biro executive cyangwa muri biro politique. Araza kudufasha kugira ngo nawe twumve icyo atekereza, kuko nawe ari umwe mu bayobozi b'ihuriro nyarwanda muri biro politiki. Abenshi bati kuki mutamuzana, bati Bwana Ndayizeye kuki utamuzana ngo nawe twumwumve. Nkuko nabibemereye nabibararikiye, uyu munsi turi kumwe niwe tugiye kuganira mu kiganiro cyacu cyo kuri iki cyumweru. Ikiganiro nifuza kandi ko ari naho ibibazo byose abanyarwanda bibaza. Muravuga muti twateze amatwi Gervase Condo, twateze amatwi biro politike, biro executive, muti kuki General Kayumba Nyamwasa atavuga? Nta yindi mpamvu kuko twabibabwiye no ko twubaha inzego z'ihuriro nyarwanda, twubaha ubuyobozi twishyiriyeho, ni nayo mpamvu dukorera mu buyobozi. Ariko nk'uko nabimusabye akaba yanyemereye, nkaba narabibabwiye hashize icyumweru, tukaba ari we tugiye kwifatanya mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, kugira ngo nawe tuganire, mubaze icyo atekereza, nawe ambwire icyo atekereza. Ikiganiro cyanjye cy'uyu munsi turaza kwibanda kuri politiki y'ihuriro nyarwanda, turaza kwibanda kuri vision y'ihuriro nyarwanda, turaza kwibanda ku kwereka umunyarwanda wifuza impinduka mu gihugu cy'u Rwanda icyo ategereje mu ihuriro nyarwanda. Ntabwo ikiganiro cyanjye cy'uno munsi kiraza mu kujya gusubiza Rudasingwa, ntabwo ikiganiro cyanjye cy'uno munsi ari ukuza kuvuga ngo Rudasingwa yavuze ibi, Kayumba wowe uravuga iki. Ni nayo mpamvu ngira ngo mbategure, mbabwire ko ibibazo nk'ibyo ntari ubyemere, ndifuza yuko tureba vizio y'ihuriro nyarwanda, tureba aho tuganisha politiki y'u Rwanda, tureba icyo twamariye abanyarwanda. Abanyarwanda miliyoni 12 barababaye, barababaye, bababaye, bahangayitse, bifuza impinduka. Ntabwo badindizwa n'abagabo batatu, ndabisubiramo mbishimangire. Ntabwo badindizwa na politiki y'abagabo batatu, bakumva yuko ihuriro ryasenyuka, ryacikamo ibice, ryajya mu myiryane bitewe n'inyungu zabo. Ibyo ndumva biri clear. Kuba duteze amatwi, nkaba mbasaba rero kuza kutwunganira, turebera hamwe uburyo twateza imbere ibikorwa byacu, uburyo ihuriro nyarwanda ryatsinda. Iyo niyo politike turimo, gutsinda, gusimbura ubutegetsi bubi. Aho ngaho ntandukanye n'abo bagenzi banjye. Njyewe icyo nifuza ni uko abanyarwanda bagira amahoro, kandi ihuriro nyarwanda rikabibafashamo. Jonathan rero musonera muri ibyo bintu wumvise bya mugenzi wacu uvuga ko atazanye Kayumba Nyamwasa kugira ngo avuge asubize ibyo Theogene Rudasingwa avuga, cyangwa se ngo kugira ngo asubize ibyo tumaze iminsi tuvuga ngo ibyo rwose ngo ntabyemera, siko byagenze. Kubera ko ndumva warumvise ikiganiro waranagikurikiye, icyo kiganiro ikintu cya mbere cyabanje ni ugushyiraho za clip ziriya mvune imvano aho Theogene Rudasingwa avuga, clip ndende rwose akazisubizaho akazishyiraho ndende, ubundi nyine agasaba Kayumba kugira icyo azivugaho. Yararangije kandi Kayumba nawe aramwibwiye ati rero atari ibintu bimaze iminsi bimvugwaho, bamaze iminsi bamvugaho ibintu reka nivugire ku bwicanyi no ku bindi. Mu yandi magambo rero ibyo avuga mugenzi wacu Serge muri introduction ntabihuriye n'ibiri mu kiganiro. Nagira ngo rero tangire tuganira ubwabyo kuri ayo magambo, nawe atangira avuga muri introduction gake cyane, noneho tuze kujya ku ngingo nyamukuru. Ni naho Kayumba Nyamwasa atana ibyo serivisi mugenzi wacu yavuga nyine ngo atari bujyemo, agasubiza pe akavuga ku bwicanyi, akabivuga ku kuntu nyine nako turi buze kuganira, uko ukuntu avuga ubwo bwicanyi nabyo turaza kugira icyo tubivuga, akajya kubivuga mu by'ukuri nk'abo tuvuga bo mu gatsiko k'abatutsi b'abasirikare kamwegereye, abenshi bakaba barahoze ari ba escorte be, ndetse aza kugeza naho avuga kuri Rutayomba, avuga ngo iyo tuza kuba bicanyi se ngo ntitwari kugira gutyo turabigiraho ibyo ngibyo. Jonathan Musonera, nkundiye twatangira ku kuntu ihuriro rishya ritahonye kunenga guceceka kwa Kayumba Nyamwasa, uhereye ku muhuza bikorwa waryo wavuga ati Kayumba Nyamwasa niwe nyirabayazana muri ibi bintu bivuyemo gucikamo kabiri ku ihuriro, kubera agatsiko k'abasirikare b'abatutsi abenshi bahoze ari na bayiskote, agatsiko tutahwemye kwamagana ariko ntiyumve. Noneho Seje ati kwari ukubera kubahiriza inzego komite executive ngo yabikoze neza. None se niba yabikoze neza noneho kuki aje kubisobanura Jonathan, kuki Kayumba Nyamwasa aziko noneho kubisobanura, wagira icyo uvuga Jonathan?
Urakoze cyane Bwana Joseph. Biratangaje cyane kubona muri iki gihe tugezemo abantu bakibwira ko kubeshya cyangwa kuza gukoresha ibinyoma bishobora kugira icyo wenda bishobora gufasha cyangwa se bishobora guhindura. Serivisi we hari aho ngeraho nkamugarukira, kuko ndabona nk'ibi bintu by'itekinika ryo gutegura ibintu bari buvuge n'ibyo ari bubazwe ni ibintu bisanzwe mujya mubona no mu Rwanda, ukuntu na Kagame iyo bagiye kumubaza abanza abazamubaza azi ibyo bazamubaza n'ibyo azasubiza, nibyo Serije byamunaniye gukavaringa. Noneho muri izi mvugo ze aragira ati General Kayumba araza atunganira kuri politiki y'ihuriro nyarwanda, ubundi ikorerwa muri komite egizekitifu cyangwa se muri biro politiki. Nkaba ntangira nshimira rero abayobozi nk'uko wari umaze kubisobanura. Akongera akaza ati ntabwo Kayumba aba mu buri ubwo buyobozi. Akongera akagaruka ati ubuyobozi aba mu buyobozi bwa biro politiki. Akongera akamanuka ati ntabwo kandi turi buganire ku bibazo Rudasingwa yavuze cyangwa se abo bantu batatu bavuze kuri General Kayumba. Ati kandi sinshaka n'umuntu uri bumbaze kuri ibyo bibazo. None se kandi yamutumira iki? Niba atumira umuntu akanateguza abari buganire ko adashaka ibibazo bari bumubaze, nicyo ahunga?
Umbaze mubaze.
Aho ngaho naho ugasanga hari ikibazo. Ikindi kinatangaje kandi kibabaje ni uburyo na Bwana General Kayumba yatangiye ikiganiro arangije avuga uko yabaye umusirikare yinjira muri 1990 mu kwa cumi ku ya mbere ko yari ayoboye platuni. Ariko ntabwo yigeze aho ni mu gihe mbere y'uko Rwigema apfa n'abandi bari bamukurikiye muri uko kwezi nyuma y'urupfu rwa Rwigema, nyuma yo gutsindwa bagasubira inyuma bakongera kwiyogana izinga kugira ngo bongere bagabe ibitero. Ntiyigeze avuga ukwimikwa kwa Kagame abo yimanye nabo n'akazi yakoze muri icyo gihe. Bigaragara ko yahunze cyane ibibazo yewe nanabajije kubera iki? Kubera ko nari umusirikare icyo gihe umwanya yari afite nawe azi neza ko yari mu mwanya wo kuyobora GMI. GMI yari ikuriwe nawe, ikuriwe na Steven Barinda na Jacques Nziza na Rwahama Badani Munyiza, ndetse bo bari bakiri bato bari muri training wing yari aba IOS n'abitwa bati bo kubaje kuza ibyakorerwaga abana bavaga i Rwanda. Ibyo ni ibibazo twabajije, arabizi neza niwe wari ukuriye abo bantu. Abo bantu nibo bicanyi bakuru mu gihugu n'uyu munsi wa none. Abana b'Abatutsi bavaga mu Rwanda bazaga mu gisirikare benshi barishwe bicishijwe amafuni. Icyo kintu nkunda kugisubiramo mu gihe kinini. Abana b'Abahutu baguye mu ntambara bafatirwaga ku rugamba. Hari naho yewe yavuze ngo hari abantu bafashe ngo abasirikare 1500 muri bimwe bya Ruhengeri ngo babajyana kubafata ukabajyana muri training. Ubwo ni uburyo bwa politiki, ariko ntibivuga ngo birakuraho abahaguye. Icyo turi buze kukizaho kuva 1991 kuzamuka kugera 1994 uretse ahantu yagiye avuga ngo yagiye mu mishyikirano ahanahana, ariko ntanahamwe twigeze twumva avuga ati sinigeze mbe umuyobozi wa DMI. Kuko DMI ni
aho hari aho yigeze anabivuga no mu izina
no tanaham
ndubwo ntakimuka.
Icyo bivuga ni iki? Icyo bivuga ni uko Abanyarwanda kenshi kubera kubaho mu mateka yacu ukuri k'ubwicanyi bwagiye buba ku Banyarwanda buri gihe babigira nk'aho ntacyo bivuze. Ibyabaye muri za 1959, ibyabaye mu gihe cy'abami, ibyabaye 1973, ibyabaye 1994 bikaba nta kintu bivuze, nta butabera, ntaki, bigaherwa aho ngaho ntibivugwe ngo dutangire ibindi bishya. Ibindi bishya nabyo bigatangira n'ubwicanyi. Ntabwo muri iki kinyejana
reka dutangire ku ntangiriro. Avuga nyine yavuze ubuzima bwe ntituri butinde, kuko yabaga muri Uganda afite ubwenegihugu bwa Uganda ngo akaba we yari mu bari bafite amahirwe yo kugira ubwenegihugu bwa Uganda ndetse akaba yari n'umusirikare bityo akaba ari ukubera ko yakundaga nyine ubwisanzure ukwishyira ukizana ku munyarwanda uwo ari we wese ariyo mpamvu yavuye yataye ibyo byose akaza ku rugamba ati intambara yo ku itariki ya mbere z'ukwa cumi ati ntabwo naje imaze umunsi umwe cyangwa ibiri ati narayitangiye ati intambara twabayemo abantu bayivugamo byinshi bayivugamo ubwicanyi n'ibindi ati kandi koko ibyo byose byarabaye ariko akagira ati ariko buri muntu agira uruhare rwe maze ariko yenda reka jyewe nkubwire uruhare rwanjye nawe ati reka nkubwire uruhare rwanjye ati muri uwo mwaka w'1990 turangije gufata Kagitumba nabaye mu basirikare bafashe Nyagatare icyo gihe nari umuyobozi wa platoon twafashe ahantu bitaga mu kizungu ku kizungu dusanga umugabo witwaga Dismas Nsengiyaremye ngira ngo icyo gihe yari akuye vapama hari niko avuga Nsengiyaremye naragiye ndamuvugisha muhitishamo kudusanga mu Nkotanyi arambwira ati sindi umunyapolitike gihe ndi umugoronome uretse ko Nsengiyaremye atari umugoronome ari mu veterineri ati naramufashe ndamuherekeza mwambutse ahantu ati hashize igihe gitunza no kumva ko ari umunyapolitike muri MDR ati tuza kuba bicanyi twari guhera kuri uwo ariko ibyo ntabwo byabaye sindi umwicanyi kuko nishe Nsengiyaremye mu by'ukuri Nyagatare intambara igitangira gusa rero Jonathan Musonera reka nkwibutse iby'undusha Inkotanyi zigitangira koko kuri icyo gihe cya Rwegema ntabwo bicaga abaturage ni nacyo gihe abo bafatiye Basengaremye koko bakabaherekeza ntabwo icyo gihe Kagame yategeka Jonathan ngaho ukomeza ngira icyo bivugaho
ibyo ni byo kuko mu itangira ry'intambara ntabwo hariho ubwicanyi bukomeye bwabaye nyuma y'urupfu rwa Rwigema ari nabwo aho nyuma Kagame aje ari nabwo hapfuye babayingana na Bunyenyezi n'abandi bagiye babakurikira nk'uko twagiye tubavuga ni naho hagiyeho ubundi buyobozi bushya ari nabwo na mugenzi wacu Kayumba yabayemo umuyobozi mukuru muri ibyo bihe ari nabwo yakomeje ayoboye Rwema kugeza 94 ikibazo kandi ntabwo ari ukuvuga ngo imirimo yakoze ikibazo ni ugukoresha ukuri kuko ibyabaye byarabaye abapfuye barapfuye ntidushobora kubagarura ariko ukuri bikwiye kujya habona umuntu ataguhungiye ngo avuge ngo ntabwo nabigizemo uruhare
yagombye no gutanga urwo rugero rwa Nsengiyaremye kuko ni muri iyo minsi ya mbere kubwa Jenerali Rwigema koko ntabwo bari bafite ubushake bwo kuhutaza abaturage niko Inkotanyi zari zimeze kuko nanjye hari abantu bari muri ako karere yewe n'ubusengeyaremye avuga ndamuzi turaziranye cyane ayo makuru ndayazi nawe turaziranye cyane ubu ngubavuga ibyo koko byarabaye nta baturage bicaga na gatoya hari n'umu engineer agronome twiganye nawe wabimbwiye aho bajyaga Inkotanyi zibasanga rwose zarababuriraga ziti nimuhave tuje kurwana zikababwira bagatuma abantu mbere bati turaje ntitubasanga aho ngaho mu masaha abiri muwe mwagiye ibyo bindabizi nko kuri mu byayi byo ku murindi harya byarabaye gusa rero uwo mugenzi wanjye twiganye kuva rwose mu myaka mitoya ya secondaire imyaka y'amashuri makuru yose no muri za university twari dushoreranye nyine yiga muri faculty ya agronomy nge niga muri science economique yitwaga Buke Justin wakomoka ku Gikongoro uwo muntu yagiye rwose ambwira ubwo bugwa neza bw'Inkotanyi bw'icyo gihe gusa nawe yaje kubwemera aza kugwa hariya ku murindi ndo bari ku murindi ngira ngo mwumvise imodoka barashe rocket yari moderator wa usine w'uruganda rw'icyayi n'uwo Joseph Bukeye director n'umugore we n'undi mukozi w'uruganda babarashe rocket imodoka irashya abo bantu rwose bavanye bari babaye makara urumva ko inkotanyi uko zatangiye zifata si ko zakomeza zifata kandi aho ngaho babiciye aho ngaho mvuze barimo uwo mucuti wanjye iyo nshuti yanjye twiganye Joseph Bukeye ari umwenjeniya agronome na directeur we abo bose aho babiciye niyo ya zone tampon imwe wumvise Rutayomba avuga ngo nta baturage bagiye biciye muri zone tampon babakubise rokete nibyo nagira ngo mvugere mu muzo w'inkotanyi ntabwo zicaga ariko zageze aho ngaho nabo ngabo zari zararetse bari mu nk'uwo mugenzi wanjye bukeye zaramwishe n'abandi benshi cyane aravuga ati kuko ati niba nari twari nari umwicanyi jyewe Kayumba Nyamwasa ni nanjye ubwanjye wamwiherekereje n'igihe wamuretse sinamwica ati nari ko ati subwa ko ndi umwicanyi ibyo ntacyo bivuze mu yandi magambo Jonathan arakomeza nyine akavuga ubuzima bwe akavuga ko ngo yagiye nyuma y'ibyo yagiye mu mishyikirano ya Arusha akaba ngo ari umuntu wemeraga amasezerano ya Arusha yavuye muri iyo mishyikirano ibyo nabyo ntemera kuko tuzi neza ko Kagame na Gatsiko barenze ku banyapolitike nabo batashyiraga muri ibyo by'uko abanyapolitike nka bahise ndashonga bemeraga ko kuko abo bemera amasezerano mu gihe tuzi neza uno munsi yuko ayo masezerano bayavuyemo bagiye gutegura intambara kuko ntibifuzaga na gato ibivuye muri ayo masezerano ko bishyirwa mu bikorwa kimwe nk'uko tubizi nabo kwa Habyarimana nabo kwa Ruko ibyo byaje kugaragara ntabwo ari ibintu bigishidikanywaho aho rero kuvuga ngo ngiye ku giti cyanjye ngo nemeraga ibivuye mu mishyikirano naho arabeshya kuko kuva bava mu mishyikirano bagiye bategura intambara harimo no guhanwa indege ya Habyarimana nyine ngo kugira ngo ahubwo noneho ibintu by'umwaku babone uko bafata ibitegetsi arakomeza mugenzi wacu Kayumba Nyamwasa akagera muri 94 ati muri 94 indege imaze guhanurwa ari mu bayihanura bamaze kuyihanura ibyo ntabivuga ati icyo gihe nari ku murindi ati narahavuye ngenda nyoboye bataye ya 21 icyo gihe tujya ahantu bita irutare n'igiti tujya irutare n'igiti no gufunga inzira iva Byumba ijya Kigali no gufunga inzira iva nyine Kigali ijya Ibyumba ahantu hitwa ku Cyamutara atabaturage bari barafunze baragarutse bazi Byumba batunyuraho iyo tuza kuba bicanyi tuba twarabahitanye twaje kumenya icyakora ko baguye kuri stade ya Byumba ko baguye kuri stade baje kubimenya yari bigoga nande ko ari umukuru wa Gemari Jonathan kandi ko jona ko kwa ngaho nyine kuri ntuza kuri aho Ibyumba mu bisha baturage harimo abantu muri Gemari kenshi babaga bahagarikiye ubwo bwicanyi Jonathan wagira icyo uvuga
urakoze bwana Joseph erega ntabwo ari ibintu byo gutindaho no kubivugaho birenze uko abantu benshi babizi muri FPR Inkotanyi DMI niyo yari yoboye ibintu byose wari umutwe wa ushinzwe iperereza ya gisirikare ushinzwe ibikorwa hafi ya byose niyo mpamvu wumva harimo kariya gatsiko kanziza ka Rwahama kabarinda n'abandi benshi abo nibo bari abakuru ariko ikintu gitangaza ni ukumva ko ashobora kuza kandi avuga byibuze ngo ahumurize abo bantu avuga ati ibyakozwe byabaye bibi kandi narindirimo ntacyo nigeze marira abari bahari cyangwa se abakorewe ibyo yicarubozo
ari wari ukuriye DMA yapanze ibyo byose by'ubwicanyi kabone n'ubwo Kagame yabaga birimo ariko niyo wamukurikiraga
nicyo kibabaza nanjye nicyo kinambabaza kuko abenshi mu bana bagiye bicwa ndabazi abenshi bagiye bagwa muri training wing ni ibintu uretse ko nka Rutabana adashobora gutinyuka kubivuga arabizi azi nawe ubwe ibibazo byari biri aho ngaho uko byari biteye even na Thomas Sankara Habyarimana arabigo twari kumwe mu Nyakivara umuntu yabaga afite ubwoba uvuga uti ibyo byose natwe ntabwo dushobora abo bantu kuzabakira umuntu nibaze ese nimba abantu bicisha abandi bagenzi babo amafuni kuko urabona nibwo bwa mbere twari tubibonye, ntabwo twari twakabona umuntu yica undi mu buryo bwo gukubita umuntu ifuni mu mutwe. Maze kuva ejo nyuma y'iki kiganiro nabonye amatelefone menshi y'abana bamwe barokotse muri bari abasirikare, abandi bafite bene wabo baguye mu gisirikare. Cyane cyane nabonye na mesaje y'abandi barokotse za buriya bwicanyi bwa Ruhengeri, abarokotse mu buvumo, bavuga bati se ubu ngubu ubwiyunge n'ubumwe umwigisha buzavasha. Niba twebwe twarasavayivinze twari aho hantu, uburyo bicaga abantu twarabireba, umuntu w'umugabo mukuru nka generali akaza kuvuga ngo ntabwo ntabashe gusobanura ibyo bintu ukuntu byagenze, ariyo wari ubiyoboye. Ati ubwiyunge buracyari kure, ukuri kuracyari kure. Ndavuga nti ibyo byose ukuri ntabwo kujya gupfa, ukuri guhoraho, kandi ibyo umuntu yakoze ntabwo bizigera bimuvaho atagiye imbere y'inkiko, kuko ibimenyetso birahari. Ibyo kuvuga ngo inkiko ngo zamukuyeho ibyaha, inkiko zamukuyeho ibyaha bi
nange ibyo nabyo ni ibindi. Ariko aho ngaho rero tukomeje gatoya, aravuga ati tuvuye ku cyamutara ngo aho baturage nyine babanyuzeho ngo bakaza kwicwa nyuma ku buryo adasobanura, kandi yari akuriye DMI. Aravuga ati aho hantu nayoboraga ariyo komine Rutare, ariyo komine Giti. Ati ni naho burugumestre Sebushumba wa Giti namusanze ari burugumestre nyine ndamubona. Ati muharuta yomba aturiye abamaze iminsi bavuga ko ari umwicanyi, ati muharuta yomba ngo amugumane kugeza igihe intambara izarangirira. Ati kandi ati yaje no kubona umudari w'ishimwe kuko muri Giti batakoze jenoside. Ati yaje kubona umudari w'ishimwe kubera ko muri Giti batakoze jenoside. Ati noneho rero ati iyo za kumwicanyi ati sinaguhera kuri burugumestre Sebushumba. Urumva rero gusa rero icyo yibagirwa aho ngaho.
Ariko muri Giti aba Joseph utarajya kure muri Giti haguye abahutu benshi mu ntambara,
barishwe n'abapadiri bagera ku icyenda barimo nka padiri Mudashimwa n'abandi benshi cyane, barahicu cyane abantu benshi cyane Jonathan. Giti
kuvuga ngo burugumestre ntiyishwe ntabwo bivuga ko abandi bapfuye,
ahubwo hari n'igitabo, hari n'umuntu ukomoka Igiti ni umuganga tuziranye witwa ni Dr. Ronald Nduwayo ukomoka Giti, yanditse n'igitabo ati Giti ero jenoside Rwanda. Avuga ati kubona Igiti nta mututsi n'umwe wahaguye, ndetse iyo komine ikaba n'ubu ngubu bakirata nka komine nyine yonyine mu Rwanda itarabayemo jenoside. Ati ndetse uwo bugumise se ushoma kuko akaba yarabihembewe, bamwe bavuga yuko yaje ku nguba kuba yari ari sous-préfet akaba na député n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Atariko rero ati ukuntu barimbaguye abaturage bo muri Giti, abahutu barabamaze bayica bisha wa padiri bo muri Petit bari bahunze baturutse muri Petit Seminaire ya Rwesero ndaza kubigeraho. Kandi rero ababishe nyine urumva ko yivuga ati ni giye wari uruhango wa Rutare na Giti. Ati Sebushumba naramurekuye, ariko barimbaguye abaturage muri icyo gitabo cy'uwo muganga birimo byuzuyemo, ndetse n'ahandi henshi cyane. Reka mbere
mbere yuko ujya kure,
yego,
aho hose hari imfubyi zaharukuye. Ngira ngo niba waranakurikiye neza no mu kiganiro Theogene Rutayomba yakoze kwitaho, wumvise ababoroga bavuga ko ari imfubyi zarokotse muri ubwo bwicanyi.
Yego.
N'ubu barahamagara.
Yego.
Ibyo byaba bitangaje kandi biteye isoni, ni nk'agashinyaguro kuvuga ngo aha hantu ngo yewe nanyuze ntabwo abantu bapfuye.
Aranabeshya cyane. Aho bari muri Rutare bohereje amasa, bahoreje ibisasu kuri Petit Seminaire, kuri paruwase yaho ngaho bohereza ibisasu, abaturage barahunga bahungira ahantu bitwa kuri ibari karusha aho ngaho iruhande rwa komini giti aho nyine yavanye Sebushumba barahungiye abaturage benshi barahungira abihaye imana barabishe reka mba nguha amazina amwe abihaye imana barishwe bose sinza mfite amazina Abbé Joseph Hitimana rector wa Petit Seminaire rector wa Petit Seminaire Abbé Athanase Nkundabanyanga economie générale wa diocèse ya Byumba Abbé Christian Nyiriyehe rector Abbé Alexis Havugimana préfet wa discipline Abbé Faustin Murindwa Abbé Fidèle Murinda Abbé Celestin Muhayimana Abbé Augustin Muhayimana Abbé Gaspard Mudashimwa Sœur Annonciata Sœur Carola Elias Atungimana Elias bitaga mwigeme ngo ari umurundi akaba prefet des etudes akaba ari cyangwa n'umuryango we wose Augustin Akizimana professeur w'imibare na chimie akaba yarishwe umunyamadini witwa Fure bitaga Furere undi muntu witwaga ngo Joseph wari menuisier bakaba baramwicanye n'umuryango we wose abandi bantu nabo biciwe ahitwa Karushya nyine iruhande rwa commune giti abo bari babahunze nyine bahunye bavuye muri iyo petit seminaire yafashwe n'inkotanyi zo nyine za Kayumba abandi bantu biciwe n'uwitwa Musirikare François wari umwarimu aho Karushya kuri ako gasantre uwitwa Haguma Michel wari umwarimu uwitwa Kamasa wari umwarimu akaba yicanywe n'umuryango we wose ndetse n'abashyitsi yari afite ibyo byose rero nukavuga uti burugumestre aho yitwa Sebushumba namuhaye rutayomburiye ababishyira ngo n'umwicanye ndetse Sebushumba yaje no kubona umudari warishe abantu bose kandi iyo liste ni y'abantu bari bakomeye gusa n'abaturage barishwe benshi abo ni abantu gusa bari abanyamadini bari aba bari abarimu bari abantu nyine baba bagaragara cyane bo muri petit seminaire aho ngaho n'abarimu bandi basanzwe nibo bavugwa ariko n'abaturage barahashiriye aho ngaho giti itarakoze jenoside abo baturage bazize iki abo bapadiri bazize iki abo barimu bazize iki n'imiryango yabo ibyo bintu byose rero ukabicaho ukavuga ngo kuko ngo nishe Sebushumba ngo sindi umwicanyi icyo kintu rero nacyo ubwacyo ni aratwumva kuko yerekanye ko twumva tugira ngo tumwumvise ko ari sinike ko ariho abeshya ahubwo arakoze serije kubona yaramuzanye kubeshya tukazaba tuzakomeza kubona aho tumubeshyuriza kuko niba warisha abantu bitangira kubeshya ngo ubwo ntishe nsengi yaremye ubwo ntishe Sebushumba ngo sinshobora kumwica ibyo ntaho bihuriye Jonathan
urakoze Bwana Joseph ibintu biteye agahinda cyane cyane iyo utekereje uburyo nkatwe twabuze imiryango yacu muri jenoside uburyo ababyeyi bacu bishwe abavandimwe bakicwa iyo ubitekereje ugatekereza n'imiryango y'abahutu yiciwe ababyeyi ikicirwa abana
benshi cyane
ukareba ibibazo abanyarwanda bagiye bahura nabyo kugeza uyu munsi wa none bakicwa n'ibi ya leta y'agatsiko abantu uyu munsi wa none bakaba badashobora gutinyuka no kuvuga ukuri twebwe tukuvuga ukumva ngo ubwo twigize barumarwa abatutsi ubwo turimo turamena amabanga y'abatutsi ngo turateza amacakubiri mu batutsi niba tuvuze utwo dutsiko bikaba bibaye ikibazo noneho
udutsiko gusa uretse turagaruka n'udutsiko tw'abatutsi gusa abasirikare badurumbanyije ihuriro n'uduciko twabicanye bafatanyaga ubwicanyi na Kayumba ndabigaruka gukomeza Jonathan
oya Joseph ugaruka no kuri ya Syndrome wavuze ya Stockholm kuko
ya Syndrome ndayizaho kuko sinibaza Serge umucika cumu rya Kongo ntiturahagera ukuntu muri ibyo bintu abaza yikoma ngo abantu batatu none akabaza ubusa umuntu nawe yacitse ku icumu rye ya Syndrome nyine ya Stockholm tuvuga kimwe nabo bandi bose bavuga ngo turabatuka tubita abateruzi b'ibibindi aho ahubwo tuba tutabatutse kuko ita umuntu urwaye inkongo Syndrome uri hujijisha uri ushaka gupfurika ukuri gukomeye cyane kw'ubwicanyi ntabwo ugomba no kumwita umuteruzi w'ibibindi gusa ahubwo uvuga uti umufatanyacyaha kuko kuzinzi kuko kuri nta kintu gishobora kuzagezaho abanyarwanda mu byerekeye ubwiyunge bwa ngombwa bakeneye. Jonathan, reka tutaravaho ibyumba kuko ntabwo turajya muri no nako n'ibyumba muri no, ariko turacyari mu yindi no ya byumba nyine. Tutaravaho ibyumba ngo tuvuye kuri giti abantu batakoze jenoside kuko abahutu baharimbaguriwe bazize ubusa, ntabwo bashobora kuba ngo bishe abatutsi kuko nta mututsi n'umwe waguye. Aho rero ni ukubaza Kayumba Nyamwasa, ni gute umututsi nta n'umwe wahaguye? Yaranahanyuze n'urutayomba, urumva ko yivuyemo. Ni gute nta mututsi n'umwe waguye muri giti noneho bakarimbagura abahutu? Ibyo bintu kuki atayimoza seri? Ni ukuvuga se ko atabizi? Niba atabizi rero najye avuga ibyaza, reke tuvuge twebwe kuko turabizi. Icyo ni kimwe. Reka noneho tujye kuri iyo stade ya Byumba, havuga ngo banyuzeho ngo ku Cyamutara ngo ari abaturage benshi ngo nitwabica ngo bityo dute babicanye, ngo kabone nubwo baje kwicirwa ngo kuri stade y'Ibyumba. Ngo icyo gihe rero nk'aho bitamurera ibyo kuri stade y'Ibyumba, ese wagira ngo abo yoherezaga kwica bagiye mayire si ngombwa ko yabaga hari yari afite abakozi babicanye be muri DMI akazi k'iperereza nk'uko Lieutenant Ruyenzi abivuga muri mu nyandiko ye, avuga ati abantu bo mu bunetsi bwabo bwa Kagame bwa Bugande bari abantu batozwa kwica. Ati ntabwo baneka nk'uko mutekereza ko baneka, ati bari abo kwica mbere ya byose, niyo misiyo ya mbere. Nabo rero muri DMI ko ari uko. Reka hari inyandiko nziza yasohotse mu mwaka wa 2012, hashize imyaka ine, mu kinyamakuru cyitwaga Rwanda Rwiza, ubu ngubu ni kiriya cyitwa The Rwandan, byananditse ndetse n'uriya muyobozi w'icyo kinyamakuru uriya Marc Matabaro ukomoka i Byumba. Tariki ya 23 rero z'ukwezi kwa kane 2012 yanditse ati twibuke abicu Byumba. Iyo tariki ya 23 aho ni naho bariho bica abo ngabo nyine bo kuri wa padi n'abandi za giti, ariko hagati aho ngaho niho Byumba nyine bari bicara kuri iyo stade, aho aravuga ngo ye ngo abaturage banyuzeho sinabica ngo bityo sindumwicanye. Kandi reka rero tumusomeye Jonathan wiyumvire nawe, kuko w'abagore ku rugamba ntabwo abagore muri ibyo ngibyo. Reka nkwibwire iyo nyandiko ya giti imaze imyaka ine, yanditswe na Marc Matabaro ukomoka Byumba, iragira iti nyuma y'isohoka mu mujyi wa Byumba kw'ingabo za kera z'u Rwanda, nyuma y'isohoka mu mujyi wa Byumba kw'ingabo za kera z'u Rwanda FAR, n'ifatwa ry'umujyi wa Byumba n'uduce tuhegereye n'ingabo za FPR, habaye ibikorwa by'ubwicanyi bwibasiye abasivili bukozwe n'ingabo za FPR ahantu hatandukanye, ariko aho byari birenze kwemera ni muri stade ya Byumba. Hari ku itariki ya 23 Mata umwaka w'1994, ku itegeko rya General Major Paul Kagame wari umukuru w'ingabo za FPR na Lieutenant Tom Byabagamba wayoboraga abarinda Kagame, hatoranijwe abasirikare bizewe bagomba kujya mu gikorwa cyo kwica abaturage batuye mu mujyi wa Byumba no hafi yaho. Icyo gikorwa cy'ubwicanyi cyashinzwe Lieutenant Emmanuel Ntingingwa wabanje guhamagarwa na Kagame ubwe, amwihera amategeko yo guteranyiriza muri stade ya Byumba abaturage bose batuye hafi aho bose bakicwa. Abasirikare ba FPR bazengurutse imisozi yose y'imihana yegereye umujyi wa Byumba, bagakura abaturage mu ngo zabo bakabashorera babajyana kuri stade ya Byumba ahitwa ku Mukeri. Urwitwazo rwari ugusaka intwaro n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Abaturage bari benshi ku buryo stade yari yuzuye. Lieutenant Emmanuel Ntingingwa n'abasirikare bagera ku ijana bafatanyije n'abarinda Kagame, abakinnyi b'umupira w'amaguru b'ikipe ya APR bari baturutse ku Murindi bayobowe na Lieutenant Eustache Ngenzi, abasirikare bo muri military police ndetse n'abakada nibo bakoze ubwo bwicanyi. Abasirikare ba FPR bagose stade ya Byumba yari yuzuyemo abaturage maze babategeka kuryama hasi. Babanje kwicisha abo baturage udufuni, ariko kuko abaturage bari benshi cyane bahisemo gukoresha mitrailleuse machine gun. Mu mwanya muto aho muri stade haguye abantu bakabakaba 2,500. Saho gusa habaye ubwicanyi mu mujyi wa Byumba kuko abaturage batari bitabiriye inama yo kuri stade biciwe ku rusengero rwa AAR mu mujyi wa Byumba, aho abaturage bishwe n'abari bashinzwe kurinda Kagame bayobowe na Lieutenant James Ahimbisigwe, bayobowe na Lieutenant James Ahimbisigwe na Lieutenant Steven Mugisha. Ikageyo Meshero, Mukarange, Kisaro, Buhambe na Ecole Sociale de Byumba, amashuri abanza ya Kibali, aho habereye ubwicanyi bwahitanye abantu bagera hafi ku 600. Ubwo bwicanyi bwayobowe na Lieutenant Colonel Rwahama Mutabazi, Lieutenant Colonel Augustin Gashayija, Major Steven Barinda, Capitaine Denis Karera, Capitaine Dan Munyuza, Lieutenant Rutayomba. Wanyumvise neza Jonathan?
Ndakumva Joseph.
Bamwe bavuze bose bari ku bategekwaga na bari bakuriwe na mugenzi wacu Kayumba Nyamwasa. Yego, wavuzemo Lieutenant Rwahama Mutabazi, Lieutenant Colonel Rwahama Mutabazi, Lieutenant Colonel Augustin Gashayija, uwo ntiwamuvuze, Major Steven Barinda wamuvuze.
Major Steven Barinda.
Yego, wamuvuze uwo mu bari bakomeye bayoboye nyine bungirije Kayumba Nyamwasa. Kapiteni Denis Karera ntabwo wamuvuze. Kapiteni Daniel Munyuzo wamuvuze rwose. Na Lieutenant Rutayomba yavuze ati namuhaye Sebushumba ntiyamwica, ntitwamwica, bityo ntiturabicanye. Urumva ko bishe aho ikajyayo Meshero, Mukarange, Kisaro, Buhambe na Ecole Sociale de Byumba, amashuri abanza ya Kibali, abantu bagera hafi 600. None rero ngo iyo tuza kuba bicaye wabyumvise
Amen.
Inyandiko irakomeza, si ndende, reka nyirangize. Imirambo y'abishwe yapakiwe amakamyo ijya guhambwa mu byobo byari kuri ku ruganda rw'umucuruzi Kabuga Felicien rwakoraga ifarini. Indi mirambo yatwikiwe mu kigo cya gisirikare cya Byumba. Abaturage b'Ibyumba batinyaga inkotanyi kubera ubwicanyi zari zarabakoreye kuva muri 1990. Noneho kugira ngo abaturage badatinya ngo bahunge, hakoreshejwe amayeri yo kubatumira ngo babahe imfashanyo y'ibiribwa n'ibindi. Iyo hazaga bake ntibabicaga, babasabaga kubwira n'abandi bakaza gufata imfashanyo. Nyuma hamara kuza benshi bakurikiye imfashanyo bakabona kubica. Kubera ko abasirikare bari babwiwe ko nta batutsi babibyumva ngo hatuye abahutu gusa, ntabwo biriwe batoranya, hari n'abatutsi bishwe muri ubu bwicanyi. Noneho Kayumba ati banyuzeho rwose bavuye aha ngaha bagiye Byumba kuri stade sinabica, yari azi nyine ko aho abandi babategeye. Ikindi cyo nk'uko wumvise, bararekaga abaturage bakabanza bakagwira, bakanababwira bati nimuze tubahe ibyo kurya. Bamara kugwira niho babicaga, ngo babaga bakiri bake ntabwo babicaga. Kandi mbifite ahantu henshi ibyo ngibyo Jonathan. Ibyo wewe wari uri ku rugamba uriho urwana, ntabwo ubizi, nagira ngo mbikubwire kuko Serije ahubwo yakoresha ni Kayumba muzana kubeshya, kuko mfite amadosiye ndayazi rwose. Ahubwo yaduhaye impamvu zo kugira ngo tumwereke ukuntu ari umubeshya, ukuntu umuntu ukomeje no kubeshya gutyo ku bwicanyi yakoze adashobora na gato ku bw'Abanyarwanda. Nagira ngo ufate ijambo Jonathan.
Urakoze Bwana Joseph. Mu by'ukuri uretse agashinyaguro kuziye mu mvugo numvise yewe ejo, wumva aca hejuru y'ibintu badashaka no kubivuga, avuga ngo ntashaka kuvuga nibyo n'imyanya yari afite n'ibyo yakoze. Hari naho ndageze ndibaze se ko yavuze yinjira ari paratoni kamanda, yarinze arangiza intambara ari paratoni kamanda, nta wundi mwanya yigeze abamo.
Wagira ngo
uwo mwanya ari wo
yaravuze. Yego,
ni iki gituma byo yaratinye kubivuga kandi azi neza ibikorwa by'Imana yakoze, azi neza ingaruka byageze ku Banyarwanda, azi neza n'ingaruka n'uyu munsi wa none dufite kubera ibyo bikorwa byabaye, bakaba badashaka no kubivuga. Harimo na n'umuntu wamamaga yarambwira ati ariko ati biriya bintu uguma kuvuga ntibazakwica. Namubwira ni umuntu apfa rimwe ariko gupfa utavuze ukuri wabonye uzi birutwa ko wareka uwo muntu akakwica akakugereka ku bana ntacyo bitwaye ariko byibuze ukuri kwavuzwe ibintu byabaye mu Rwanda ni agahoma munwa ari byakozwe n'interahamwe ari byakozwe n'abasirikare ba FPR ni agahoma munwa nk'akayumba wari ukwiye DMA uzi neza ibyo bintu ukuntu byabaye yakagombye gutanga ihumure ku bantu bakorewe ubwo bwicanyi ntabwo yakagombye kuvuga imvugo nk'izo yavuze turibuze kugera kuri kiriya kintu cya Ruhengeri aho yavuze ukuntu abaturage ngo mu mateka y'isi mu ntambara zabayeho ngo abaturage bagiye bagwa mu mirwano none se abagiye bagwa mu mirwano naho bahungiye ukahabasanga aho kubakiza ukabica
ntabwo twavuga ibya byumba ngo tubirangize ari aho muri komine ya Giti itarakoze jenoside ariko bakarimburira abahutu ariyo byumba nk'uko wumvise mu masekitori anyuranye ahose Kayumba Nyamwasa n'ahanyuze noneho yanatwimye ko yanayoboye na niyo batari ya 2021 yageze aho za Giti aho byo turagira ngo tukangure mugenzi wacu Serge utanagaruka kwisona zamaze ati kurokora se bushumba urugumestre none wangize ukica abandi basigaye yego na se bujumba ni byiza ko yamurukoye ariko abandi se babazi biki abandi bazi biki bishwe nandi urumva ko kuvuga ngo Rutayomba yari umwicanyi urumva se twe twenye tubivuga yari ise cyane
erega Joseph mukize umuntu Joseph mukize umuntu nk'uwo ntabwo bivuze kumukiza ni mu buryo bwa politike kuko bari bateganya icyo bazamukoresha ari uwo ari na Sengiyare
yego
urumva kubera imyanya bari bafite kandi bari mu gice cy'inkotanyi ntashobora kujya byagaragaraga icyo cyari cyari giteguye gukoreshwa ndetse na burugumesitiri yari hakiriye nta batutsi bahaguye ariko se abahiciwe abahutu bahaguye abihaye imana bahaguye bazize iki
n'abarimu n'imiryango yabo
ukwiye kwibaza
n'imiryango yabo n'abandi nk'abo ngabo abo bose bazize iki ku mugani bazize iki
kandi noneho wenda ho aranabyemera ko ariwe wari uhayoboye
ara rwose ati ndi kumwe na Rutayomba wanjye Scott none rwose arabyerera arabivuze kandi no mu Ruhengeri kwa Rugo turaza kuhagera turaza rero niba wumva
ari umuntu wanyereje message ngo ko tutavuga Kagame ngo tukavuga Kayumba gusa ngo kandi nubundi turimo turwanya Kagame ariko namusubije mubwira ko Kagame niwe wari ku isonga ryabo bishenye niwe wari uyoboye ibyo byose ariko nanone ntabwo twareka kuvugisha ukuri kuko niba dushaka u Rwanda burimo ukuri rushobora kuzana ubwiyunge hagati y'abahutu n'abatutsi kuko nicyo kibazo uyu munsi wa none gihari tunabivuga bikabatera ubwoba bakavuga ngo turimo turazana ngo ibibazo hagati yamo kuzana yaba twabizanaga kubahumeka ariko se abapfuye tubizimanganye turekeraho two kuvuga ibyo bibazo byose uko byagiye bigenda ubwo bwiyunge buzahera he niba budahereye ku butabera niba bidahereye mu kubwizanya ukuri niba bidahereye kugira ngo noneho twubake ibintu twumvikanyeho nubwo bwicanyi bwabaye tube tuzi ngo byarabaye ariko nanone ntabwo twarekeraho mureke twubake u Rwanda noneho ruzira ibyo ngibyo noneho ngo tugende gusa nk'imfizi zibajyanye kubaga dukurikire ngo umuntu niba tumubwiye ngo ibi bintu ni umutego tudashobora gusimbuka ibi bintu tutavugishije ukuri ngo twereke abaturage ko tubazaniye amahoro ibyabaye uruhare twabigizemo bibafashe kwiyubaka no gutegura imitima yabo mu gutanga imbabazi ngo tubiceho ngo tugende ngo dukureho Kagame kwebwe ntabwo ikibazo n'uyu munsi wa none mbisubiremo ntabwo ikibazo ari Kagame gusa kuri twe ikibazo ni Kagame na sisiteme ye iyo sisiteme irimo abo basirikare bose noneho yanagereseho ngo kuvuga ngo abantu bavuye Uganda agatsiko kayoboye ubutegetsi mu Rwanda na agatsiko k'abasirikare na bamwe mu bategetsi b'abatutsi bavuye Uganda. Ako gatsiko niko kica, niko gakora ibintu byose, ni nako kakoze ibintu byose bibi.
None se kuko
udakuyeho iyo sisiteme ntacyo waba ukoze.
Ndakumva neza rwose Musonera. Uvuze ko nyirugo yapfuye ntabwo ari umwishi. Niba tuvuga ko gatsiko karahari, niba tuvuga ko ari agatsiko k'abatutsi na agatsiko k'abatutsi, ndetse dushobora kongeraho ko ari kuzuyemo abagande, kuko niko kari
ikibazo,
niko ibintu byari bimeze. None se bose bari muri DMI harya undi muntu utari umugande yarinde, utari umututsi w'umugande, ko n'abahutu babasanze babishe, na twavuga bamuvuna nyambo n'abandi barabishe abahutu barabamaze nabo urugamba rugiye kurangira, harimo abahutu basanze b'abasirikare batsembye batari bake, nawe washigaje bagiye batsemba buhoro buhoro. Si agatsiko se k'abatutsi ndetse gakora ironda bwoko karikora mu bahutu bose, nakubwira aka karikora no mu batutsi. Ese Jonathan, mu batutsi bacitse ku icumu basanze bagiye mu rugamba, ninde muntu wagiye abona amagrade mu batutsi bavuye mu Rwanda uretse n'abarokotse agafuni? Nshakira nk'abantu b'ofisi bo hejuru,
hari umujenerali wari wumvamo n'umwe se byibuze
mu bavuye mu Rwanda imbere,
cyangwa ngo wumve ko harimo umukoroneri.
None se ni ukuvuga ko mwari ibicucuje Jonathan,
ndakumva
ngo umuntu ye kubivuga ngo arazana amacakubiri.
None se aho yavugaga nyine ibijyanye n'amafaranga, amafaranga se ko aribo bayihaga?
Yego, hari naho ruyenza avuga
ati niye procedure bakurikizaga se mu kwambika abana amapeti.
Abegere ntuza ngo amapeti cyane cyane ngo bazi kwica niwe wayabonaga. Abegere Kagame na Kayumba aho ngaho muri DMI, ngo rwose kumenya kwica
nibo bayihaga, nibo bayatangaga, bayagwa bashatse. Nta murongo wari uhari wo kuvuga ngo umuntu arahabwa amapeti.
Yego,
hawo kandi nawe arabizi, n'abantu babaye muri kiriya gisirikare barabizi.
Yego, hari umugabo nawe witwa Lieutenant Aloys Ruyenzi washinje Perezida Kagame ubwicanyi. Yavuze Perezida Kagame ariko akavuga na DMI tumaze kuvuga wari uyiyoboye ariwe Kayumba Nyamwasa. Birumvikana ibyo byo gukomeza no kuvuga Kagame wenyine ni gato tunanze, ntawe tubwira ngo tujye duhora tuvuga Kagame wenyine. Kagame ni umwicanyi ruharwa, ariko yari afatanyije n'abandi bicanyi ruharwa bo twavugaho muri DMI, bakoraga ku nkawe neza neza rwose. Kubonera n'abagumanya aho ngaho nuko bakoraga ibyo akunda byo kwica, barishe barongera basubira. Ndetse ni nawe ari washaka kongera kujya kumusimbura ku ntego, kuko mu by'ukuri biragaragara Jonathan ko bapfuye ibintu byabo by'ubutegetsi, batapfuye mu by'ukuri sisiteme ya FPR ivuga iki Jonathan?
Ibyo byo ni ukuri, kuko
ntabwo nuko tunegura mu abandi bo muri opozisiyo bavuga bati iyo tureba dusanga bakayumba n'abandi bafite ibyo bapfuye na Kagame impinduka mu by'ukuri atari cyo bimirije imbere. None rero Kayumba aragenda abyerekana, yego sinabyemeraga ku giti cyanjye, nabona uko twari duteye, uko twakoraga, nafataga yuko abo bose twafatanyije twashinganye ihuriro baje kuko bafite ubushake bw'impinduka, ariko ibyo tumaze iminsi twamagana n'ibyatumye dutandukana. Mu byatumye dutandukana nuko twaranabivuze muri declaration yacu, nuko bigenda bigaragara yuko agatsiko karimo nako kabicanyi bamenyere kwica kari ugashaka kujya gusimbura Kagame mu by'ukuri ko ari byo gashyize imbere, bikaba bitangaza yo kubona harimo abantu bashyigikiye ayo mahano, bavuga ngo turi benshi, ngo twe turi batatu gusa. Ese ko turi batatu gusa, kuki birirwa birukanka bata umutwe baza no kuvuga amagambo yo kubeshya, bakazana Kayumba akabeshya ibyo tuzamunyomoza mu kiganiro kirenze kimwe Jonathan? Niba kuko hari abantu batatu
gusa, ikibazo wibaza ushobora no kwibonera igisubizo. Mugenzi wacu Kayumba niwe wari mu mwanya ukomeye kubaka n'iriya sisiteme ya RPF, iriya sisiteme Kagame akoresha, ari mu bayubatse. Ikindi cya kabiri mu bintu twapfuye mu ihuriro ni uko iyo sisiteme yari yaratangiye kuyubaka mu ihuriro igende mu ihuriro kuva mu myaka ibiri ishize tubimubwira tubivuga kugeza ku munota wa nyuma dutandukana ibi rero ni ibintu abantu bakwiye kumenya twarabivuze twarabyanditse tuzaguma no kubivuga ntabwo dukeneye kugira ngo tuzongere kubona u Rwanda nanone rubamwo abice nibwo kumena amaraso ubwo kuvuga ngo abantu barufashe bamenye amaraso barongeye bamenesheje abandi hahunze izindi miliyoni duhore muri urwo rujya n'uruza turashaka inzira yo guca ibyo bintu byo kubaka udutsiko dushingiye ku kinyoma dushingiye kugira guporoteja inyungu za bamwe cyangwa ibibazo bya bamwe birebana n'inkiko birebana n'ibibazo by'ubwicanyi bwakorewe abanyarwanda ngo duporoteje iyo sisiteme tuzongere twisange turi muri sisiteme ya RPF kubera ko Kagame avuye
ureke niyo babeshya ngo
Kagame niwe uri kuri top yabo bice irimo agatsiko kanini iyo sisiteme tutayirandiye ngo turandurane n'imizi yayo nk'uko emerenge ibyo yaranditse twubake ikintu gishobora guhihumura abanyarwanda ko badashobora kongera kwicwa badashobora kongera guhunga badashobora kubaho mu bwoba mu gihugu cyabo badashobora kubaho bikanga kubera ko umuntu ari generali ngo ahubwo hari ikibazo kimwe gihewe njya nibaza n'uyu munsi wa none ntari nanasobanukirwa Brenda General Kayumba agomba kuba yibaza nk'aho we yatubonaga mu ihuriro ntatubone nk'abantu tureshya twashinganye ihuriro we akatubona nk'umujenerali ufite noneho ba basirikare bari munsi agomba guha amabwiriza akabona ko ibintu twubatse twazubakire tugomba kugendera ku mategeko ye bitabaye
uko bimeze rwose Jonathan twari abakozi
ibyo rero
niko yabibonaga uri ko atari ko twari tubiza atari nako icyo twashingiye ihuriro
ntabwo ari cyo twarishingiye gusa ikindi ni uko bagenzi bacu benshi twashinganye ihuriro ibyo bibazo barabizi twabiganiriye inshuro nyinshi nabo nkumva bafite izo mpungenge ibyo kandi ari Chonda arabizi ari Dr. Hakizimana arabizi ari Nayigize icyo arabizi ari Minani arabizi twagezeho ibiganiro byihariye barabizi ariko wenda nabo bafite inyungu zabo tutazi
bashobora kuba bafite
inyungu ntabwo ishobora kongera kubaho mu butegetsi buzasimbura Kagame ntidushobora kwemerera sisiteme iyo ari yo yose yaba iya MDR yaba iya MRNDR yaba iya FPR ntabwo dushobora kwemera ko izo sisiteme zishobora kongera kuyobora igihugu hagomba kubaho sisiteme izayobora igihugu yumvikanweho n'abanyarwanda bose bakicara hasi kandi niba hashobora kuzaboneka ubwiyunge hagati y'abanyarwanda bakabanza bakabwizanya ukuri abakoze ibyaha bagashyikirizwa ubutabera bagasaba imbabazi abanyarwanda bakabaha imbabazi hakabaho amnesty general izashobora gukemura ibibazo nk'uko byagenze no muri South Africa ariko tutavuga
ariko tushobora gutegura imbabazi abantu bari babeshya yego mwibivuga
kwanda sezerani ko tuzavuga
ryari ayo masezerano twayasezeraniye he Jonathan
aho nange niho ntumva
wambwira
kandi bamaze kuri ari bwana Kayumba yarabivuze ejo ariko n'ubushize yarabivuze twasezeranye ko tuzajya duhishira ibikorwa nk'ibyo ngibyo
niba se tuvuga ibyakorwa mu kuki tukavugisha ukuri ko kuki ibindi tutagomba kubivuga iyo credibility ni
none se ubwo bwiyunge n'ubumwe buzava
ntabwo abantu bashobora kwiyungira ku kinyoma rwose ibi natubabarire natore Kayumba tuzavuga ibintu uko biri abanyarwanda bagomba kumenya ukuri kose kandi icyo dushyira imbere ni ukugira ngo abantu bavuge ibyababayeho baba babiyane uhereye no kuri kuri wa muhango umaze igihe ukaba ari wowe utangije, nkaba mbona bashaka no kubisikubise mu mateka ko ari wowe utangije wo kugira ngo abantu bibukire hamwe. Kwibukira hamwe yo ntabwo ari ukugira ngo uvuge ibyo undi yifuza kumva, ni ukuvuga ibikuri ku mutima, ibyakubabaje, ibyo wabonye. None se niba utangiye kuvuga ko abantu byumva abantu nta bapfuye, byumva byibuze 500,000 cya kabiri cya byumba, kuko yakabakabaga miliyoni barashize kandi basi bicwa ku bushake ku bintu bipanze. Za ubuhamya mfite bwinshi nzagenda mbigarukaho. Hari nubwo majorufuruma avuga ko ari ibintu byari bigambiriye rwose byo kugira ngo kariya karere kazaba k'inka n'abatutsi muri za Uganda na Tanzania, za Kibungo ziya bakica bagatsemba kandi baranabikoze, ziya za Byumba bakica bagatsemba kandi baranabikoze, ndetse n'utundi ture nka tuya tw'amayaga n'ahandi hose bagiye batsembatsemba. Undi avuga ko ari jenoside yuzuye rwose, niko bivuga Furuma. Wenda nzabigarukaho kuko si ikiganiro umuntu yaganira umunsi umwe. Jonathan, reka wenda dutaruke gato, niba unkundiye tugere muri za Ruhengeri na Gisenyi. Ruhengeri ubwo yo twavuye muri za 90 hagati ya 90 na 94 na 95 ubwayo, ubwo tugeze mu gihe cy'abacengezi za 90 na ndetse na mbere ya 96 hari abacengezi, ariko cyane cyane byakomeza 96, 97 na za 98. Aho hantu Kayumba yoherejweyo nyine, abacengezi bari bameze nabi cyane, Kayumba baramujyana, naho arabivuga Serge arayimubaza, bamujyana mu Ruhengeri muri ziya za zone za Ruhengeri na Gisenyi, ndetse n'ahahoze Kibuye aho hose akaba yarashinzwe za operation bisha abaturage karahava bikomeye cyane. Bamwe batwikira ahantu babarasa ibisasu bikomeye, babarashisha imbunda muri za helikopteri, babarashisha ibifaru nakoze ibifaru babarashisha nako nabyo ndiho ndabigabanya, babarashisha bya bisasu binini, babatwikira mu buvumo. Ari abaturage baruzi neza ko ari abaturage. Jonathan, ibyo bintu bo barabihakana, ari Utayomba wari uhari nawe arabihakana, bavuga ko ngo abaturage nyine ngo ahantu ngo hari ngo insurgency insurrection, ngo abaturage barapfa ngo niko bimeze. Nibyo Kayumba yagerageje gusobanura, nagira ngo nkawe umusirikare kandi nanjye siko mbizi, n'utari umusirikare azi neza yuko umusirikare agomba kwitwararika ko hadapfa abaturage benshi, uretse w'isasu rishobora kumucika rikica ntibibura, ariko kwica abaturage ku bwinshi masivoma ukanabashorera wabigambiriye, kuko baranabishya bafataga abaturage nyine bakabashukisha ibiryo. Ibyo mfite za temoignage nyinshi cyane nzagenda ngarukaho, n'abo ba Ruyenzi barabivuga ibyo yo kushukisha abaturage ibiryo ukategereza ko banagwira kugira ngo ubone kwica agashyitse. Ibyo bintu byarakozwe ni ibintu Kagame ngo yacuze cyane, ariko bakibagirwaho Kagame atakoraga wenyine. Kagame yari afite UDMI, yahoraga igihe nta hantu hari ubwicanyi hatabaga hari UDMI na rimwe, yari kuriwe na Kayumba Nyamwasa. Kandi aho ngaho wumvise ko nko Byumba batanga amazina yabo, Barutayomba bari amaze iminsi ya marketing kuri agitahuka. Sinzi Jonathan muri mobilization, mbese Rutayomba ni umuheremesi ubundi?
Ntabwo bizi nka
Rutayomba aha ni gutugendera ku mategeko, yego, ariko wumva ko Jean Paul Ingoma marketing na Rutayomba n'abandi nk'abo ngabo utazi ahantu yapfupfunyuraga babicanye baruharwa.
No yirega, ikibazo ni uko ubu ngubu ari n'ikintu nibaza, ese nk'ubu uwafata Kayumba na Rutayomba akabahagarika imbere y'abantu bacitse ku icumu aho hantu hose, yaba Byumba cyangwa Ruhengeri, abantu batikanga ko hari abasirikare cyangwa hari abandi bantu bari bubice, byabagendekera bite?
Icyo ni ikibazo cyiza, yego.
Ni gute ushobora kuvuga ngo ahantu barwaniye ngo abaturage bagwa mu mirwano, nibyo bagwa mu mirwano, ariko se noneho n'abahungiye mu mazu n'abakurwaga mu mazu bahungiye mu buvumo abagendaga bakurwa bakajyanwa ahantu bakabicira ahantu hirya no hino ku ibyo bintu babizi ese ni iki gituma Kayumba ubwe yabaye muri ibyo bintu ari umuyobozi mukuru mu ngabo adashobora guterwa akababaro n'agahinda k'ibyabaye byibuze avuga ati rwose abantu bapfuye ku bwinshi kandi bishwe n'abasirikare bacu kandi bishwe n'abasirikare nari nyobozi ibyo sinabashije kubihagarika ariko ndasaba imbabazi ku bw'ibyo kugira ngo turebe uburyo na mu minsi isigaje yanjye yo kubaho ntabwo umusanzu wo kubaka barokotse byibuze bazagire igihugu cyangwa se abatazadukomokaho n'abuzukuruza bazagira igihugu cyiza ibyo bishyirwe no mu mateka ibyo ko ari bwo butwari bw'umuntu waba warabaye muri ibyo bihe nibwo butwari bugaragaza guhinduka ese impinduka numvise Serge aririmba n'impinduka imeze ite n'impinduka yo gukuraho Kagame tukimika undi uwe ndi umurusha ubukana niyo mpinduka cyangwa impinduka ni uguhinduka mu miterere yacu tukavuga ibyabaye dushize amanga tugaragaza ukuri twubaka imitima y'abahuye n'ibyo bibazo ibyo twabivuga ngo ubwo ngo turimo ngo turashakisha ngo amajwi mu bantu urashakisha amajwi mu bantu bafite agahinda n'amarira
nta majwi turi gushakisha
ngo
ntanawe urugamba rwanagira yego
kubereka nkomeze Jose kuri icyo kintu twarwaniye cyo kugira ngo twibukire hamwe ngo ndiyemera ngo nazanye kwibuka boshye yaba niyemeraga ko nazanye ibyo kuzura abapfuye abacu ababyeyi bacu tukagira responsabilite zo kurera imfubyi bitari ngombwa natwe turi abana ubwo twavuga ngo umuhutu wakorewe ibyo n'umututsi wakorewe ibyo wiciwe abantu ntibegerane barire nukurira gusa bibahuza n'agahinda si umunezero ibyo nabyo biba ikibazo kijye no kuri radiyo abantu bakiburane boshye hari undi mugisha dukuramo wo kugarura abacu twabuze ibyo umuntu nabivuga ngo ubwo ngo turimo ngo turi marketing uri marketing kugira ngo bigende bite Joseph wakomeza
aho muri ubwo bwicanyi twari tugeze muri za Ruhengeri tuvuga nyine aho bicaga abantu mvuga ko mfite rwose za temonyaje nyinshi z'uko bicaga nka Major Furuma rwose aravuga ati nyuma ya akoro darusha ziriya Kayumba naza avuga yanagiyemo nyuma y'amasezerano ya Arusha ati RPF na RPA ngo bemeye byanyarureshwa ko bazabemeye kugabana nyine ubutegetsi ariko rero bagerageje imbere yo kugira ngo rwose nyuma yo gusinya gatoya bagerageza bakuru ko bashoboye kose kugira ngo bice abahutu bari muri iyo zone demilitarize muri za zone tampon binyomoza ibyo Rutayomba yari amaze iminsi avuga uriya nyine wari escort wari umukuru wa escort chief escort wa Kayumba ngo iyo code code name ya operation yo kwica abo bantu abo bahutu bari muri iyo zone tampon bayitaga ngo fanyia wari uyize Jonathan uranyumva
ndakumva bwana Joseph narayumvise uretse ko ntayibayemo ariko narayumvise
ubwo nyine ngo bahigaga abahutuka kava rwose nk'abahiga inyamaswa barabica pe ibyo byose agenda bivuga ngo ahantu nyuma yaho mu ntambara baje ngo harimo benshi mu ntambara ya 1994 aho ngaho yavuga nyine ko yari intore atigeze yica se gushumba nyine bityo akaba ntambara atashobora kumwicanye hari abantu benshi barifite imirambo yarerembaga kuri mu Kagera wo ni forumu yivuga ati harimo abahutu benshi babishye barimbuwe n'abasirikare ba FPR ni major fubu byivugira ubwo rwose ibyo bintu rero nange ndabize kuko nabikozemo aho nanabonaga niyo mirambo nyine icyasaga na signature y'ubwicanyi ya FPR bara abantu bohe amaboko imugongo ntabwo interahamwe zicaga gutyo interahamwe zari zifite ukuntu zica zitema ibitsi zigira gute zigakubita imihoro umuntu zikamujugunyamo wese ariko gufata akanya ko gukura akandoyi mbere yo kwica umuntu no kumujugunya mu mazi ibyo byari yasinyate y'interahamwe nako ya nako si nibeshye cyane ari interahamwe z'abatutsi n'iz'abahutu ni kimwe yari sinyate y'inkotanyi ibyo nabyo ni ibintu bizwi ariko urabona ko na Major Furuma abivuga aravuga ati rwose ati habayeho ukwica guteye ubwoba aranagereka nkwereke narabyivugiye ati kwica abahutu ba cyane cyane abize n'abasanze FPR mu mashyamba akavuga nk'aho ari muri high command witwa Muvunanyambo ugeze umwumva kubishe muri 92 Muvunanyambo wagiye umwumva Jonathan
Captain Muvunanyambo baramwishengera ngo nunakurikira neza uzabona uko Malaria yarabyanditse
yego
baramwishe bamwicana na Scott we
yego kandi avuga ngo tuvuge Kagame wenyine we ADC wajya kwicira kabone nubwo uri ya Lieutenant Ruyenzi avuga ati hari aho rwose yigeze kwirasira abantu ku isoko akoresha ikibunda kinini cyane aseka cyane anezerewe Kagame ubwe gusa rero yari afite abicanyi benshi si we wakunda kwica ahantu hose abo bose bicaga ni DMA yari bicaga se ubwo hari ibindi bintu bakoreshaga ibintu
cyane cyane niyo yari yaboye ubwicanyi erega niyo ya sisiteme twavuze
yego none se kutavuga ibyo kuki bitagomba kuvugwa
none nta muntu ushobora kutubuza kuvuga ibyo tuzi nta muntu ushobora kutubuza kuvuga ibyo twabonye nta muntu ushobora gutabariza abarengana kutubuza ngo kubatabariza nta muntu ushobora kutubuza kuvuga ko ubutabera bukwiye kubaho ku muntu wese wakoze icyaha yagisabira imbabazi akazihabwa cyangwa se agahanwa n'amategeko ibyo nta muntu n'umwe uzigera tujya imbere ngo abitubuze ngo bazabireke ariko twe tuzabivuga
mbere yego mbere gusaba muri za by'isenyi bahengeri Major Furuma na yaravuga ati ahantu habaye afite cyane ni ukuvuga ahantu rwose hakozwe bikomeye ati muri Muvumba Ngarama Bwisige Kiyombe Mukarange Cyumba Kibari Kivuye Cyungo Kinigi Butaro Cyeru na Nyamugigare urumva ko bose bayihurizaho kandi Major Furuma yari umuntu uzi inkotanyo nawe wazitangiyemo hakiri kare akavuga ukuntu bagiye bica n'abanyapolitiki imbere mu gihugu kugira ngo nyine basubiranishemo amoko n'uturere mbere yo kwica Perezida Habyarimana bishe Gatabazi bica Gapyisi na Martebu cyane niko avuga Furuma noneho nyuma babonye bitahagije bica na Habyarimana kugira ngo noneho abasazi b'interahamwe bamara abantu nyine abahutu bamare n'abatutsi dore ko n'abatutsi imbere bafatwaga nyine nk'ibipinga mu bindi ngo nuko ngo batahunze ibi byose arabivuga n'izo masakre za Rwesero kuri seminari irabivuga akavuga n'ibya Kabgayi birumvikana ubwo ntitwavuze ubwicanyi bwose bwabaye akavuga ko ibyo bintu rwose bya DMA ngo kuva muri 90 kugeza 94 yakoze hutu detention ni ukuvuga kubashyira mu buroko kubakorera iyicarubozo torture kubakora assassination no kuvuga kubica barangiza nyine bakabahamba ahantu mu byo rusange abo batatwikaga ngo ahantu henshi ngo ahantu cyane cyane ngo babahambaga ngo hari Kinyami district headquarters no kuvuga quartier general za Kinyami zo muri Kinyami ibyo byose abivuga rwose ngo bageze aho ngaho cyakora ngo muri za 1997 ngo imibiri barayitaburura noneho bajya kuyitwikisha diesel 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 na acide muri parke nationale y'Akagera ibyo nabyo birazwi ni ibintu nange nzi cyane abantu bagiye babimenye babibona nk'umudepite witwaga Evariste Burakari baramwishe kubera ko yari yabibonye ngo abo bose bishwe ngo benshi bari elite y'abahutu bakaba barabavanye cyane cyane muri za district za Kibali Buyoga Kinyamirutare Muhura na Giti uri furumubuga ya Giti nyine ntaho zivuga hamwe n'inyine Kayumba avuga ngo sinishe ngo burugumestre se gushumba ngeza kumwica nyise sine guhera kuri burugumestre murumva rero ko ibyo bintu uretse na sinizume sinzi icyo bikoye rwose ntekereza ko gusesuruka kaza kuvuga bitamufashije na gatoya kandi ibi bintu yego nejo byabaye ntabwo nabonye umwanya uhagije wo kureba mu madosiye mfite menshi cyane rwose none tugaruke muri Ruhengeri hamwe na Gisenyi yavuze ngo zari ngo hari counter insurgency no voix contre insurrection nyine ngo yagiye kurwanya insurrection muri Northwest kuva mu 1995 kugeza muri 2001 niko Furuma avuga ngo ibihumbi ngo tens of thousands no kuvuga ngo de dizaines de milliers no kuvuga rwose abantu ibihumbi mirongo ndetse ngo wenda ibihumbi magana by'abaturage batakaje ubuzima babitewe na RPA mobile forces the force mobile za RPA ngo za example specific biri mu cyongereza ni muri Kanama district muri district ya Kanama ku itariki ya 12 z'ukwa 9 uyu mwaka wa 1995 ngo aho abahutu 110 b'abaturage ba peasant b'abahinzi rwose babaye masakre bishwe nyine babaye masakre mbuze n'ijambo ry'ikinyarwanda bishwe nyine bose abuje 10 ngo kubera ko ngo hari hapfuye umwofisiye ndumva na Rutayomba yigeze kubivuga nyine avuga ngo bigeze kwica umwofisiye ngo nicyo cyatumye bagiye bajyana bo kwica abaturage ngo ari umwofisiye wari wishwe n'abarobere b'abahutu nyine bari abacengezi ngo andi masakre ubundi bwicanyi ngo bwabaye hagati y'ukwezi kwa 10 n'ukwa 11 1997 arakomeza Major Furuma biri mu cyongereza mwihanganye ko ngenda buhoro mbisimura ngo masakre ubwicanyi ku bantu benshi ngo bwabaye cyane cyane ku bari bihishe muri za mu buvumo in caves mu buvumo muri za Ruhengeri na Gisenyi muri mu karere ka Ruhengeri na Gisenyi ngo during the counter insurgency operation ngo nyine ngo mu gihe ngo hari habaho ngo ibikorwa byo kurwanya imyuvumo hagatanye insurrection byo muri 1998 wari uyobowe ninde Jonathan
ubu nawe urabyumva ni Kayumba nawe ntabihakana
yego urumva rero warahakana ngo kwica abaturage ngo ntacyo bivuze abaturage se babapiza bije ngo nuko hishwe umusirikare umwe kandi yishwe na bagenzi b'abasirikare b'abacengezi ukajya kwica abaturage babapiza 110 ariko bagiye gutwikira n'abandi muri izo muri ubwo buvumo ngo za unite za RPA ngo zapfundikiye ubuvumo banica n'impunzi bakoresha za explosives ni ukuvuga ziriya ntambi n'ibindi nk'ibyo za explosives n'amagrenade n'ibyo byose yego ngo ingero ngo harimo masakre zo muri za mu buvumo bwo mu Bugoyi ngo hari n'abandi biciye muri za container bakabica muri za container nyine bose baka nyuma bakajya kubahamba nyuma babapakiye muri za kamyon aha nyine reka baramu tundi turere tw'igihugu harimo na za Butare na za Gitarama n'iki cyose ariko kubera ko twavuze ko tubwibande mu majyaruguru tuvuye ibyumba na za Gitaho ngaho tukaba tugeze za Ruhengeri na Gisenyi reka tuba ariho tuganira gatoya andi makuru yo nabonye rwose ejo niba atari ejo bundi muri uyu mwaka wa 1999 ngo abacengezi bamaze ndacyabikurikirana kuko hari uzabimpa neza warokotse ariko aya makuru mfite nayo abarokotse abacengezi bamaze gutsindwa ngo basubiye muri Congo Major Nkubana yari afite batayo iyo batayo ye ngo yari ifite ibyicaro quartier general headquarters kuryinyo muri commune nka Nkuri yayobora iyo batayo y'inyine yoperaga kuri muri commune za Nkuri na Karago mu gihe rero ngo yaragiye gusimburwa agiye kuhava ngo yayeregeje abaturage baryoshya rwose ngo babwira karimi keza cyane ngo abaturage baramwizera umunsi wo kuhava yarabamaze uriya Major Nkubana uzi nyine nawe Kayumba yizera cyane ikomeye ngo narinzi ko yishe abaturage muri za Gitarama ndetse na Cyangugu ariko ejo tariki yereka ndebe neza ku itariki ya 15 oya nejo ni sinanditse neza itariki ariko ni nta minsi ibiri ishize ubutumwa mbonye ndabona simpise mbona itariki nari nzi ko yishe abaturage ku muhanda bihitira binywera inzoga muri za Gitarama n'icyangwa uko yakoze ibitari byiza ariko ibi bintu byarantunguye ko yari afite batayo yoboye muri za batayo nyine Kayumba yarakuriye kandi ko yamaze abaturage ayo makuru nzagarukaho kuko hari andi nzabona ntegereje yamaze abaturage bo ngo yabaryoheje nyine arabwira ati ariko mubona ntari umuntu mwiza abaturage bamaze kumwizera neza umunsi ngo yagombaga kusimburwa n'undi agiye aho ntaze abaturage barabica masakre ikomeye cyane yabaye aho ngaho ingiye tumunyaje mfite ikindi cyo indi temunyaje mfite nanone muri icyo gihe cya kuva muri 1996 na kanya gukemiyo contentious urgency bafasha abaturage benshi babavanye mu makomine akikije ubushiru harimo za Giciye za Karago za Nkuri zo mu Ruhengeri n'izindi nkaho ngaho ndetse na za Nyamutera zo mu Ruhengeri abaturage benshi cyane noneho Kayumba ngo arabashoboye ubwe ngo agiye kubaruha muri kubicira kuri Vunga bamwe ngo babaruhaga muri za muruzi rwa hari uruzi hangasinda uruzi neza noneho ngo bari benshi cyane kivunge cy'abaturage noneho rero baze gukizwa ngo kukagoroba ngo samukaka hanyuze arareba ati ariko abaturage urabazira iki ati abaturage rwose urabazira iki ngo niko Kayumba yabaretse ubu ni samukaka nyine avuga ati abaturage rwimba urabazira iki ngo bari benshi cyane ngo bagiye kubica babakusanyije bavanye muri aya makomine babajyanye Vunga kuhabicira noneho icyakora abaturage bamwe abasubiye iwabo muri ayo makomine banyuze mu mihanda ngo hagezeyo mbarwa iwabo ko nabo bagiye babica umugenda ahubwo ngo bagiye barorongota nabo nyuma mu Igunda nibo bageze mu ngo zabo iyo nayo ni temonyaje rwose mfite ya hafi kandi ntegereje andi magambo nako ndi temonyaje nzabigarukaho ndagira ngo nawe musonera nibuze abantu bacitse ku icumu muri utwo turere tubikusanye tubivuge ntabwo tuziyongera ku kinyoma ntabwo tuzashyira imbere abicanyi ntabwo ari kihuro nyarwanda ryari ryarashingiwe kabari niyo mpamvu nyamukuru twitandukanyije nabyo kubera yuko ufasha umuntu nka Kayumba ukamusimbuza Kagame twaba twararuhibuza nubwo ngo twiga tufite akaga ko kurwana n'abicanyi babiri ariko ntibatubuze Kagame tuzamugaruka cyane ntituzatezuka na gatoya ibyo biri rwatubeshya ngo twaraguzwe iki cyose oya ntidushaka kuba udukingizo twabicanye abari bo bose cyane cyane iyo batangiye kubeshya guhimba amateka no gushaka kwishyira imbere bityo batugira ibikoresho byabo tumaranye imyaka 5 hafi 6 dukora bo batubonamo ibikoresho mu gihe twavuga tuti ni abanyarwanda nk'abandi ni bagenzi bacu bazicuza ibyaha bazavugisha ukuri bityo abanyarwanda rero icyo babagenera bityo turebe ukuntu twagera muri iyo nzira y'ubwiyunge nongere rero Jonathan Musonera ngo turi batatu ntituri n'abatatu gusa ariko tubarusha imbaraga tugenzwa no kuri Jonathan babivugaho iki
erega Joseph kuba batatu ari igitekerezo njya nibuka cyaje byonyi muri Bibiliya aho barwanaga n'ingabo z'abafilisitiya cyangwa se z'abanyamahanga barwanaga nabo Imana ikamubwira ati ntabwo izo ngabo ni zose uko ari nyinshi uri buzijyane toranyamo ingabo 300 icyo nacyo ni icyigisho nzaza
yego
igisobanuro cy'umubare 3
yego
bibwira ngo turi 3 ariko nubwo twaba 3 twenyine tuvugisha ukuri tuzaguhamaho ntabwo tuzakuvaho
yego rwose
urumva
yego yego
ntabwo kuba 3 bivuga ngo nta kuri bafite uretse ko banabeshya nta nubwo baturusha abayoboke
turabona barusha ari mu Bubiligi twari tubakubye inshuro ebyiri ku itariki ya kabiri zirenze ebyiri
siho gusa turabarusha abayoboke kuko n'ubundi ukuri nubwo byagenda bite ukuri ntikuzapfundikirwa naho ibyo abibwira ngo bazakishwa kuvuga ngo bazabayobora barwanire ngo abagezeyo ibyo aribyo byose ntabumubujije azagende n'abo bantu be wa mugani we nibafata igihugu ntacyo
oya tuzabarwanya niwe oya ntabwo jyewe kandi afata igihugu ngo ndeke kumurwanya ni afashe igihugu namurwanya nta kindi kabara kaga namurwanya kose nta negosi asimbiye Kayumba nako Kagame nahita murwanya nta kindi nabyo rwose wunda niho mpagaze kandi uziko mpagaze kuva kera sinibyo uyu munsi namwe witwaza ngo abantu ngo batinye amatora ngo batinye iki cyose none se niba tuvuge uretse ko atari nabyo tuvuge ko wowe musoni utinye amatora tuvuge ko wowe rudasinga utinye amatora nako wowe Teogene udasinga utinye amatora gihe nigeze yatinya ryari nibavuge none impamvu jyewe nabivuyemo nkitandukanye nabo uretse ko n'ubundi rikuba ngo mutinye amatora ese amatora harya nge baranitwaza aho ngaho ngo ntimwagomba kwiyamamaza na Kayumba akabisubiramo byanditse ko mutagomba kwiyamamaza
aho naho bagaragariza ikinyoma
ni umubeshyi Kayumba akomeza nayo kuvuga ibyo binyoma by'abacondo
bavuga ngo bagenderaho
bazazane ingingo nimwe ivuga ko Teogene Rudasingwa Musoni ya Jonathan mutashobora kwiyamamaza nta nimwe ikindi cyo kuba ngo nimushobora kwiyamamaza ngo mwago hariho Kayumba rwose ageze akabitindaho cyane ngo twari kugira gutya ngo tukabashakira imyanya ngo tukabashakira soft landing ibyo bintu byagaragaye
ese dushakira imyanya kubera iki
yego kandi ngo ntaba mu buyobozi ngo tukabashakira bo bande gushakira soft landing ngo utegeka witwa Teogene Rudasingwa ari we hejuru mu ihuriro ngo tukabashakira mwebwe bande reka mbigusomere Jonathan wumva ya mahano
wese ahabwa nandi ububasha mbega ahabwa nandi ububasha bwo kuvuga ngo abantu bubakanye ikintu uzabirukana cyangwa se ngo uzabashakira imyanya abandi
bimara kubashyira mu myanya fite transcript y'amagambo ngo dushaka ko abayobozi bayobora bagasimbura bagaha abandi ari nayo mpamvu twashyizeho za manda ibyo ni ukuvuga iki no kuvuga ngo umuyobozi azayoborera azayobora nageza igihe noneho haruhuke tumuhe soft landing nuko wenda tukiri hanze turi nko mu gihugu twakamushyize mu zabukuru noneho agakomeza akaba umuyobozi wenda akajya muri biro politique nibyo twifuza nibyo twifuriza abayobozi bacu ni nabyo twifuriza abari bacyuye igihe ko bashoboraga kureka noneho hakitoza abandi barangiza kwitoza noneho tugakomeza urugendo twihaye niko mwarimu cyuye igihe kuva ryari mwarimu yagize manda ya mbere nk'abandi bose
ubu noneho kuko n'abari mu buyobozi bose bacyuye igihe nta wuziyamamaza
yego
arabo muri executive ni ukuvuga ngo bose bacyuye igihe nta wuziyamamaza
ikindi cyo na ubwe yacyuye igiye ku mwanya yarimo kuyobora amatora kubera yuko cyane cyane ko yanayobowe nabi twagiye tumubwira rwose ko yayobowe nabi afite ibirego bitagira ingano ariko akagundira ku ngo azakomeze atekinike y'iyo matora n'ubu aracyabikomeyeho ariko umva nayo magambo ariho muvamo Jonathan
unibuke neza muri mu nama twarimo ya biro aho Gahima yeguraga
yego
kuri icyo kintu cy'amatora avuga ati ntabwo ashobora guhagararira ibintu birimo umwuka
utayarambiwe amanyanga ya kayonga na cundo na cundo rwose ko cundo ubu yabivuyemo ubungubu ni n'undi bashyizeho
noneho Gahima akavuga ati ngiyeho kugira ngo mpagararire ibintu mbona bidahagaze birimo umwuka mubi aregura yeguye Kayumba ati nkabifata
cyane
n'ubu niwe ngo wari utegereje abazashyiramo wabonye ko na ya sitati bavuga ngo bagenderaho sinzi niba warasomye neza itangazo rya sekireteri jenerali wabo aho bongeyemo imyanya kugira ngo Kayumba azabashe gushyiramo ba basirikare be kandi uzabibona ejo bundi uzasanga yazanyemo abo ba micombero ba dike tutajya tunabasha gusobanukirwa n'amazina ye twumva ari Abdul Karim tukumva Jambiye mwene Muzehe tukumva
dike rwaya
nyarwanya
izina rye ribiriye ko ari umuturanyi mu Bwongereza mbese
narinzi rya dike ariko yandi yose
ikindi cyo yuke ko yakomeje kwitsisa cyane avuga kuri radio itabuka ngo ni membre fondateur ngo ni membre yabivuze nk'inshuro 10 ngo ni membre fondateur mambre fondateur
n'umuntu
nawe ni Kayumba wamuzanye exact makuza n'abantu kugira ngo abuze umubare
inyoma ni ukugendera ku kinyoma byonyine
ni mambre fondateur n'abatoya
umuntu udashobora kuvuga izina rye we urumva we azajya imbere y'abandi
yego
wayobora abantu nawe ubwo ufite ubwo butivuga n'izina
ngibyo
wayobora abantu utinye ikaramu
yaranyiza Kayumba akajya aho ngaho ngo abandi nibo banyamanyanga ngo batinye ibi ngibi haba n'uwagira amanyanga ntawe umwicanyi ruharwa ugerwa kuri Kagame nk'uko tubibona ahantu hose hashobotse
twebwe twatanze Kabirega Joseph kubera imyumvire na viziyo twari twariyemeje tubona tutakiri ku murongo umwe
na gato
ngo twatandukanywe n'ibibazo by'amatora ibyo ni byo
gatoya rwose ni ibintu bakomeza gupfundika n'abari baterura ibindi ku mugani yego
ngo twebwe twari
gupfundika
twari dusigaje kugira ngo twiyamamaze nitwari duciye igihe
yego na gusa ariko kandi niyo statu wibuke ko twari twashyizeho indi statu yo kuyikosora kuko yari ikosamye cyane ubundi niyo twagomba guhera aho
harayanze ariko
gukora amatora yego ngo gusaba abanyamanyanga
ngo nyuma y'amatora
ikindi cyo musoni ya sitati ya mbere
yo niyo
niyanamaga na limite muri manda kandi nabyo nari nabivuze ni tugomba kubihindura kuko nanjye ngomba kugira limite muri manda none ngo abantu bavanyeho no gutinda kwiyamamaza kuki se twabiganiriye muri urwego ibyo bintu bagenda bakwiza bavuga nibyo waganiye maka muri Afurika y'Epfo bamwe baba bagiye
kwiza muri biro
uribuka
ko banze ko biza muri biro politiki ibyo bibazo byose
yego banze ku yego urakoze cyane kunyibutsa ikintu cya mbere bakoze bari banavuga ngo turiho turabata hanze ntako tuje natagize ngo tubikore muri ba membre fondateur nyine bitajya hanze cyane baranga asaba yuko tubikora muri biro politiki nabyo cunda abitambama ajya gukora amanyanga baravuga ngo bagiye gutora nyine batangira kwihutisha ayo manyanga ari cundo utumwe na Kayumba birumvikana kuvuga rero ngo nibyo byose ngo twagiye tutavuze umuhuza w'ibikorwa mukuru yaravuze ati ibintu tubanze tubicocere hano mu bantu twashinze ihuriro n'ibitunanira tubishyire biro politiki kubera yuko mu komite executive yari irimo nyine abo bantu ba Kayumba basaze bari barasanye umuhuza w'ibikorwa mukuru rwose baramujujuje baramurembeje
baratukanaga no mu nama twaragamo ari mu ntambara
muri biro politiki muri komite
bari barateretse
ho ntabwo Jean Paul yadututse yatutse umuhuza w'ibikorwa mukuru nange yarantutse nyine abo bantu bose bari abaskoti ba Kayumba bari bamaze kongera gusubira kuba abaskoti bakora za intimidation nange yarantutse na Dick yaramutse nawe muri iyo muri kandi muri aho abantu ba mambre fondateur atari na mambre fondateur Kayumba yaramuzanye mu nyine kubera impamvu z'amanyanga ubu ibyo bintu byose baravuga bati ngo nitwabanje nibashaka kutudiskuta na gato ubundi ngo hari debate muri cyo kiganiro Kayumba yavuga ngo debate akayivuga cyane debate yanze debate yarayanze si umuntu wa debate na gato debate y'agafuni no kwica abantu nta kindi ibyo bitwa ibyo ni ibintu byabaye ni ibintu mfite naranamwandikiye Jonathan naranamwandikiye ngo nidushaka ngo dushaka kurema inzego ngo zikomeye ngo nidushaka kurema umuntu si byo se namwandikiye mvuga ko abantu be bagenda bakwiza hose biba mu marketing ko basiga bamwita impanga Yezu nka nibuza nka Kagame ibyo nari mwandikiye bose barayifite Jonathan none hora beshya
kugaragara ngo ni Mesiya
yego ni Mesiya ibyo bintu sinari mwandikiye nka bakopi mwese mvuga kandi ko ari waryanisha abantu bose ko yazanye umwiryane mwihuriro ko abantu be nyine ari ba bigo niyo temera akoresheje ko bakorera umuntu ko ari ba bigo ibyo nari mwandikiye bwo nzashaka aho nabyanditse rwose ndi umushyire ku karubanda
oya birahari nanye ndabifite ndabyibuka
ni mu kwa gatanu nabyanditse twari tutaranagenda
ndabona amasaha arimo atugenda
amasaha aragiye amasaha aragiye wasoko reka nguhe reka nkure tusoze Jonathan
no ikintu dukwiye gusorezaho kandi tuzanakomeza tuganire kuri ibi byose byo kuvugisha ukuri no mu kiganiro cyo kuwa gatatu kijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge ukuri ku byabaye ku mateka yacu tuzagerageza kugenda twerekana uko u Rwanda turubona mu mateka yacu uko dukwiye kurwubaka mu gihe cya nyuma ya Kagame ikindi nuko abantu kuba batinze mu buhunzi ntibikwiye kubahuma amaso ngo bazagende nk'imfizi zigiye kubagwa batareba ngo babashore mu bintu bo ubwabo badatekereza uko dukeneye gukuraho system ya RPF na shebuja wayo n'abayubatse bagashyirwa imbere y'ubucamanza imbere y'ubutabera bagahabwa ubutabera ntabwo dukeneye kugira ngo bakureho Kagame sisiteme y'ikomeza ikindi cyo abantu bakwiye kubona bakwiye kumva ko kuvugisha ukuri atari urwango kuvugisha ukuri niyo nzira yonyine yo gukiza imitima y'abantu kuvugisha ukuri niyo nzira yonyine y'ihumure kubitarigeze bibaho mu mateka y'u Rwanda tugomba gukora ibinyuranye n'ibyo amateka yacu yadushyizemo duhora mu bwicanyi ubwicanyi busimbura ubundi ubwicanyi busimbura ubundi ubwicanyi busimbura ubundi ntibuhabwe ubutabera ibi tugomba kubiharanira ubutabera bukabaho ukuri kukajya habona abakoze ibyaha mu moko yose bagahabwa ubutabera noneho hakazabaho amnesty abasaba imbabazi bakazihabwa tukubaka u Rwanda rushya twumvikanyeho mu nzego zose zaba iz'umutekano cyangwa se iza gisirikare cyangwa n'izindi nzego zose z'igihugu ariko bishingiye ko habanje gukoreshwa ukuri murakoze Bwana Joseph
ndagushimiye nanjye Jonathan kuri kino kiganiro cyiza nshimiye inshuti za radio za twumvise turagira ngo tuhagarikire ikiganiro hano naho ubutaha kandi rero muri uru rugamba rwo kuvugisha ukuri ntabwo tuzahwema rwose kuvugisha ukuri uko byakagenda kose muraraharyana abandi mwirwe ku isi aho bukeye.